in town.
Wana semu meni loga, umeni pari mwata. Ongeza nipenda, ili utamu kunoga. Wana semu meni loga, umeni pari mwata. Ongeza nipenda, ili utamu kunoga. Una mwendo wa kinyonga,
nyonga iyo,
kama mtoto mchanga. Kigwebo jifunge kanga, bizungushe kama panga iyo. Kula kama mdoli, mwenye umbo la kuchora. La ushindi endogoli, ajawahi kukosaga wawari.
Milele, 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 milele.
Asakaanga utamu wa sambusa, ili utamu kunoga. Faji zibe na pamba masiki o mama we, wasije wakafuga.
Makinafi, buku moyoni derile na kwamini. Wewe na mungu, tumbendane menele na kunami.
Nambu ya kuya kizu, baby, wanipandishaga morali. Kama mbosu we hodari, baby, we hodari wa mapenzi. Kasura kama mdori, kie umbo la kuchora. Nobody, aya wa ikukosaga mawale.
Milele, 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 milele.
You and I,
kinyonga,
nyonga iyo,
kama mtoto mchanga. Kibwebo jifunge kanga,
kanga iyo,
jifungishe kama panga iyo. Una mwendo wa kinyonga,
nyonga iyo,
kama mtoto mchanga.
Kanga iyo,
kibwebo jifunge kanga,
kanga iyo,
jifungishe kama panga iyo.
Yeah.